LB. We're gonna wind them. Jones on the beat, girl, wine. Cheza ngoma ndakupepeta. Wine, ndakushikisha. Girl, wine. Cheza ngoma ndakushikisha. Wine, 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 wine. Girl, wine. Cheza ngoma ndakupepeta. Wine, ndakuchezesha. Girl, wine. Cheza ngoma ndakushikisha. Wine, 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 wine. Girl, wine. Cheza ngoma ndakupepeta. Wine, ndakushikisha. Girl, wine. Ndakuchezesha. Wine, 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 wine. King Jones kwenye flonta washikisha. Mademu wana feel nta wachizisha. Mademu wana dai nta walengesha. Mistari ninatema kwenye dance ni vitisho. Kwenye biti nina hit. Maboy wame chill, mademu wana feel. Kangoma kana hit, klabu ni mademu. Hapa kumewaka, mademu wana kill. YT tuna kill, mafans ni machocha. Mistari ziki flow. Mistari ziki flow. Mistari siyo sick ina hit na izima ziki flow na Robi River na Waresh wa Shahiva na mabluzu wamejipe wamebake tu mahenja YQ. Wamebake tu mahenja YQ. Mistari ni speech kabit kaki flow. Hapa kando ni namsupa anadai tuende keja leo rungu natembeza katikati jie ya meza shika poi nateleza. Hii lazima nwe blazer ndo tudambe what. Hii lazima nwe blazer ndo tudambe what. Girl wine. Cheza ngoma ndakupepeta. Wine. Ndakushikisha. Girl wine. Cheza ngoma ndakushikisha. Wine, 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 wine. Girl wine. Cheza ngoma ndakupepeta. Wine. Ndakuchezesha. Girl wine. Cheza ngoma ndakushikisha. Wine, 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 wine. Girl wine. Cheza ngoma ndakupepeta. Wine. Ndakushikisha. Girl wine. Ndakuchezesha. Wine, 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 wine.
Hasa niko gauge na zitema kwenye flow. YT tuko top walidae tuta drop. Basi shika tu mashada nina kam na majaba nina chana wakilala mna ningoja ka disemba. Na nilebo mmesoma niko tu kakalenda kama Messi na wachenga hmm. Kama Messi na wachenga hmm. Kama Messi na wachenga. Ita lady ita sisi ni wape iwe case. Juu ya meza ni muben mwiki wine mina tense. Nipe shash ni jinae shh, shh. Nipe shash ni jinae shh, shh. Nipe shash ni jinae shh, shh.
Girl wine, cheza ngoma ndakupepeta. Wine, ndakushikisha. Girl wine, cheza ngoma ndakushikisha. Wine, 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 wine. Girl wine, cheza ngoma ndakupepeta. Wine, ndakuchezesha. Girl wine, cheza ngoma ndakushikisha. Wine, 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 wine. Girl wine, cheza ngoma ndakupepeta. Wine, ndakushikisha. Girl wine, ndakuchezesha. Wine, 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 wine.
Young Talents Gang.